The day I was wearing for all in my life, the day you leave your EID one, the day I was wearing for all in my life, the day you leave your EID one. Ambayo shida na dhuluma na tabu za dunia zinakwenda kudondoshwa. Siku ipo wanatafanya kwako, siku ipo wanatitenda tu kwako. Amini kwamba wanatafanya tu, achelewi hawai, anajibu kwa wakati. Itasimama tena, tena. Itaminua juu. Sometimes it's so hard even to say nakupenda, yes. Umeona kama Mungu eti amekuacha, umekata tamaa, hey, uoni la kufanya. Neno lake lasema tumuite siku ya mateso atuokoe, tutaona nguvu zake. Na wala yeye sio binadamu hata aseme uongo, anajibu kwa wakati. Hata pasipo mwili huu nitamwona Mungu, alisema yupo. Hata na sisi leo hii tunasema tutamwona Mungu. Hata pasipo mwili huu tunasema tutamwona Mungu. Nitasimama tena, tena. Nitainuka juu. Nitasimama tena, tena. Nitaketi na waku. Nitasimama mimi tena, siku yangu ipo. Nitasimama mimi tena, Bwana. Nimeteseka vya kutosha, magondo yamekuwa sumu kwangu, kila nifanya lo halifanikiwi. Yeah. Asubuhi yako yaja,
usikate tamaa,
niwa
tanishika mfano.
Asubuhi yako yaja,
good news.